abana ba rubosi mwiko bamipotera mwaburozi gacheko
uni mulelele aiba unilati wena uni mulelele aiba unilati wena
anikoni kushwela dilato elisio
amuni mulelele niti
kakulilato na bulaya
amuni mulelele niti uni mulelele aiba unilati wena uni mulelele aiba unilati wena
anikoni kushwela dilato
Amuni mulelele niti
kakulilato na bulaya
Amuni mulelele niti
Mopawa
Akikuria ni kusepi kona nasaba Kakuliba manata Baipula yanga kaliba kanadilato
Nakula pela, unizie nakula pela
Ni mwana ayo mwinyani
hey, hey,
Alirati kushwa siko dogu wa piru Unibulelele, aiba unilati wena Unibulelele, aiba unilati wena
Anikoni kushwela dilato, delisio
Amunibulelele niti
Kakulilato, na bulaya
Amunibulelele niti
Unibulelele
Unibulelele, aiba unilati wena
Anikoni kushwela dilato, delisio
Amunibulelele niti
Kakulilato, na bulaya
Amunibulelele niti
Ema wani mapariza nisie
Nakula pela ni mwana baka
Ema wani mapariza nisie
Nakula pela ni mwana yomwenyani
Nyala Siera munga kaya niluki serize mulimu Mulimu file mani ni mani wa hae Bewandi wena awaka Zama ya kuwao ni nani
Unibulelele aiba unilati wena
Unibulelele aiba unilati wena
Facebook.com.